Yeah, shit. Away. Anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha. Jumamosi kakesha analewa, Jumapili kanisani
anajikosha.
Eti sipendi vya kupewa, pango analipa Shabani
anajikosha.
Shoga jana nilinoga na nywele yako umetisha
anajikosha.
Nimesharudi na oga, iyo nitairudisha
anajikosha.
Kwanza ata usitume tena, tayari nshazira
anajikosha.
Asa baby ntakula nini, ziri kwa gani asira
anajikosha.
Bezi bichi makelele bwana, nimehama nipombweni. Tena huku ni baridi sana, uhitaji hata feni.
Anajikosha.
Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Asa lele le. Lele le 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 le.
Lele le. Lele le 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 le.
Tuimbe tena lele. Anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha. Yebo, eti baby umeniweza kwa bedi, simkumbuki Juma wala Mwamedi. Ila mbona simu yake sasa taki nijue paswedi.
Anajikosha.
Kontonyo nshatuma, pengine shida mtandao.
Anajikosha.
Nikipiga kwa watoa huduma, maelezo kibao. Miso za giza kucheza cheza na mshipangili. Mara ghafla kaiya mameza na kimbia pili. Iyo ndinga irika matwa nkawa paleseni. Kumbe renda kuvimba tabata na kademu pembeni.
Anajikosha.
Awi. Awa. Awi. Awa. Anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha. Yabo, yabo.